when your baba not your supplier.
X2
Nasema al Kambambia bambia bambia Kambambia bambia man Kambambia bambia bambia Kambambia bambia man Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang. Nyuma ndindindi, we shingo kangaru Nani ya nipingi, nani wa divaru We shepusu rake ya ni kama mometo naona Wosi yombe uki wana egeto takoma Imweza ko snap pressure, talala nae Imi machala snap pressure, tondoka nae Hata skumbali snap pressure, nachesa nae Imi machala snap pressure, tondoka nae. Hey, yeye bere mimi nyuma wana kutacheza na au Nambambia bambia bap, nambambia bambia mang Nambambia bambia bap, nambambia bambia mang Namshika bega wana kingyo kwa nambusu wang Namshika bega wana kingyo kwa nambusu wang Hamichoza kubambia wana maliki kutoka kitam Himichozo ya kudunga, hipo wana doga kitam Hinajusi ya medunga, maliki wana gali watam Naduki ya medunga, igali watam Mwambie nae, we baby natamba nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae, we baby nasema nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Uvojazi ya nyuma, ba na stuka We lino shepu kwanza dada ukisuka Mitindo ya kumbu, we kwa bonita Yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeni Nacheza nae piano Nacheza nae singeni Nacheza nae piano Nacheza nae singeni Nacheza nae bongo flavor Wana kwanza singeni Nacheza nae piano Nacheza nae kwaito Eee Nacheza nae baka ipapo Oh Imi nasema yeye mbele mimi nyuma Nacheza nae singeni Madwaga se Nacheza nae piano Nacheza nae singeni Nacheza nae piano Nacheza nae singeni Mwambie nae We baby natamba nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae We baby nasema nae Boda boda yuko tampigi ya simu badae Mwambie nae Mwana kuna ondoka nae Mwambie nae Lazima kakeshe nae Mwambie nae Lazima kala Mwambie nae Mwesha kuna tamba nae Ina mainuka uja putea kozi dada Mwoshi wewe hauna na mapozi dada Inuka kwaza utoke shafu dada Mwoshi wewe hauma sharafu dada Mina sema Nasi kune kuna Nuna 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 Nuna
The mixing by X2. X2.
M Records. M.